Klong, 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 ujes, klong, 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 ujes. Ribisa batu botle, batle ujes. Ribisa batu botle, batle ujes. Klong, 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 ujes. Klong, 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 ujes. Ribisa batu botle. Kalibiso landa te lila mora, lila moya, oh halela, lila moya, oh halela. Tsepang, 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 kuyena fela, tsepang, 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 kuyena fela. Ribisa batu botle, batle ujesu, ribisa batu botle. Batle ujesu, tsepang, 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 kuyena fela, tsepang, 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 kuyena fela. Ribisa batu botle, batle ujesu, ribisa batu botle, batle ujesu. Hang fetu hang batu botle likolobetswe, ka libiso la ntate lila mora, lila moya. Oh hallelujah, lila moya. Oh hallelujah, tsepang, 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 kuyena fela, tsepang, 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 kuyena fela. Ribisa batu botle, batle ujesu. Ribisa batu botle, batle ujesu. Hang fetu hang batu botle likolobetswe. Kalibiso landa te lila mora, lila moya, oh halela, lila moya, oh halela. Tsepang, 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 kuyena fela, tsepang, 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 kuyena fela. Ribisa batu botle, batle ujesu, ribisa batu botle, batle ujesu. Ah!